nzaguhora hafi humura nubwo ntaho nikora kesho tutavanikiwa iyi si nta muwigira izakomeze kuvangire hey urajyuba maso hazaza bagushuka bashaka kurukundo turuhagarika ye abo tabikiriza walayi ni tayari kurwana no gupfa cyuce tubikiye byinshi mu minsi iza nigisha wicika intege tuzabaho neza unkunde ngukunde tubyizize
www.mp3ugandanmusic.com.